radio mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro agasaro ka buraga cy'uyu munsi n'ikiganiro nkuye abantu bose bagira umutima w'urukundo urukundo ruhebuje urukundo rwo kurera abana b'impfubyi mukabarera mukabakuza baravuga ngo yamagara atewe hejuru buri wese asamaye ariko muri iki kiganiro murumva ingero z'abatitaye ku babare bwabo ahubwo bakaramira ibibondo abo babyeyi abariho n'abatakiriho icyubahiro ni cyanyu amajwi y'abana mwareze ntiyuzuye amaganya yuje neza nkuko nabibasezeranije iki ni ikiganiro mparira ahani n'abana b'impfubyi bashaka ababyeyi impfubyi zidasanzwe Stanislas Kanyinzira nta muntu agira bavukana ziyukiriho abamureze bamubwiye kuba mutoraguye ku Kamonyi mu nkoto za Kinyambi ari mu karere ka Nyarugenge akagari ka Munanira ya kabiri umudugudu wa Kanyange
ndigushakisha umuryango twaburanye 94 natoraguwe n'umumama umumana waza gupfa niba ndetse niwanyibije umusore n'agakiriho ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tube tuvindimwe ntanubwo nzi ngo ivuka aha ngaha gusa nzi ko batoraguye ku Kamonyi
baguturaguye ku Kamonyi ufite imyaka ingahe
ni umwaka umwe
uwo mumama wakureze yitwaga nde
Kagamuka Mudenge Perpetu
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi arakurera yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze
umwana we niwe wantoye aramushyikiriza basanze nyine ndahantu mu mirambo mu nkoto ishyamba ryo mu nkoto
yego
ngo mwicara ku bibero mwicaye ku bibero aravuga ati ntabwo twasiga umwana mu mirambo reka tumujyane tujye kumurera nuko banjyanye bangizayo umukecuru aramfata arambira aranyutsa rumva nari akana gatoya gusa amateka yanjye mbwira ko bantoraguye aho ngaho ajya gupfa niko yambwiye
yitaba Imana yagusize ufite imyaka ingahe
yapfize mfite imyaka 15
kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo
hari uwamfashije ariko ubuzima ntizakomeza kumera neza biba ngombwa ko nanjye nshaha kanjye njya kwirera
byakugendekeye bite warabishoboye washoboye kurwanya ubona urakomeye ugira imbaraga n'umuhate ubungubu hari icyo ubigejejeho
umunsi wa none ko biri ntabwo natega amaboko munsabe ariko nta kintu nagira gifatika cyane ariko uko biri kose ubuzima buri kuza numva ndacyari umusore ndacyari gushakisha
ubu nta so wanyu nta nyoko wanyu nta nyokorome nta mubyara wawe nta muntu uzi
nta n'umwe
uranyemerera Kanyinzira tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe mfashe nabumva ijwi rya Amerika turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe mama wawe mwari kumwe aguhetse unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe nagira ngo wongere unyibutse wibutse nabumva ijwi rya Amerika uko umubyeyi wawe yenya kwigendera Mukamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi gusa akantu nibuka yambwiye ko bajyagambaza izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri niko kantu nibuka yambwiye guhambazaga amazina yanjye kuvuga ngo nitwa Njinjiri mungu tuzati nyambi ni wabano lagui icho jimi mungu china naka ni wabari guhunga
mwuri jinyi akishize makumyabi ni nili ngui haji hawa ho idhihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa jenoside yakorewe abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za kinyambi
ntago nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nshaka no kubyumva bitewe n'ubuzima mwaranyuzemo numva ari ahantu bimara cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine ni ukuvana kuri Nyabarongo ujyayo hakurya aho hakurya ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya ni ukugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwira abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhoza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokeye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati umwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo ntawe uriho yapfuye mbere y'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari ni uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone ye nta kibazo
uwo Kanyenzira yacurangiraga yitwa Erika Uwimana umubyeyi watoye Kanyenzira yaramubereye nyina wabo niba warabuze umwana mu mwaka w'1994 umwana wari wahaye irindazi ngo rimuramire yari afite irindazi mu ntoki igihe ahura n'uwo mubyeyi umwana wari wafubitse isume y'urunombe umwana mwaburaniye mu nkoto za kinyambi umwana wari ufite akazina k'akabyiniriro ka njinjiri igana agasaro kabura gakozwe rya Amerika uwo mwana nuwawe mu kuzuza amakuru ku mateka ya Kanyenzira navuganye na Cyubahiro Jean Pierre washakanye na Erika Uwimana ari mu bareze Kanyenzira kiri mu karere ka Muhango umurenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda
muri asanzwe turi Kanyenzira ukwiteye umwaka w'1994 ubwo impunzi za abantu benshi basohokaga mu mujyi wa Kigali abari bawukuyemo muri icyo gihe nyina wabo w'umugore wanjye umumasane w'umuryango ni mabukwe nawe yari arimo yaratuye muri uwo mujyi awusohokamo ntabwo byari byoroshye rero kugenda n'amaguru kugenda n'imodoka nko ku bantu batari bazifite no gutega ntibyari byoroshye yasohotse muri uwo mujyi wa Kigali agenda n'amaguru amakuru we ubwe yatuhaye yatubwiye ko yaje kugera aho bita mu Nkoto uba wambutse Nyabarongo gatoya ukarenga aho bita ku Ruyenzi ukarenga aho bita Bishenyi ukarenga aho bita mu Nzoze ukagera aho bita mu Nkoto bahageze bananiwe aricara mu gihe rero yari yicaye yaje kubona umwana w'umuhungu wari wahatakaye kuko hari mu gihe cy'intambara hari hariho amasasu ariko impunzi zajyaga zitambika zigenda zimuka zashobora kugenda zitatwitwe n'impamvu baje gusanga rero bahataye umwana w'umuhungu utari uzwi amazina ari umwana w'amenyo abiri icyo gihe rero uwo mwana uko uwo mubyeyi yitwa Leya yatanze amakuru yaduhaga natwe abantu bari bari muri karitsiye yavukagamo batubwiye ko yagiye kubona akabona umwana w'umuhungu ndetse ngo yibwira ibyo kumusiga ariko umutima ntiwamwemerera aramutwara kuko nta wundi yabonaga kujyana amuheka mu mugongo aramuzana amugeza mu muryango yavukagamo muri uwo mwaka rero yahise apfa reya amusigira nyina nyina yitwaga mukamugenge preteso ubwo rero preteso niwe wasigaye amurera nawe hakize imyaka itandatu apfuye byaje kuba ngombwa rero ko uwo mwana asigarana uw'imana ibisa uw'imana ibisa rero n'imakani bashakanye rero 2008 ndumva ntawamenye imyaka uriya mwana yari afite ariko ku rugero rufatika ni uko uwo mwana yari afite abyemeza biri mu kanwa yari azi kuvuga iyo wamubazaga uti witwa nde yarakubwiraga ngo ngingi ngingi ntiyanavuga ngo nitwa ngingi wamubaza utese iwanyu hari iki ugiye gutishiza kugira ngo umuntu arebe ko yatanga amakuru akabona umuryango akakubwira ngo
ni ukuvuga ko uriya mwana yatawe aho mu nkoto za Kinyambi n'abari bahakambitse bagahunga cyangwa se n'abahaguye aharokokera
uko yatwaga amakuru reya bigaragara ko ashobora kuba byose birashoboka kuko birashoboka ko yahatawe n'impunzi zishobora kuba zarirukanywe vuba vuba n'intambara n'amasasu cyangwa se bigashoboka ko bamwe mu bari batambitse aho ngaho hari harimo abahaguye ahari uwo mwana akahasize ari muzima birashoboka byose kuko ku bantu bari mu rwanda icyo byarashoboka ko mu nkambi zimwe na zimwe zimuka buri kanya abantu bamwe bashoboraga kuhakura bitewe n'uko urugamba ruhaba cyane cyangwa se bakagirira kanabisha bagasiga ibintu byinshi n'abantu batasigara n'abana n'amatungo bitahasigara uwo mwana rero ashobora kuba ari ubwo buryo yahasigaye kuko rero yatubwiye ko ari nawe mwana wari wahatakaye wenyine kuko yari yabonye n'undi mwana w'umukobwa ariko kubera umunaniro yari afite ntashobore kubikora byose ubwo rero ni ubwo buryo kanyengera wiswe kanyengera n'umuryango yaza asanga ni ubwo buryo kanyengera yahasigaye byose birasaba
kurera umwana mwatoye mukamukuza mukamukunda akababera umwana mukamubera ababyeyi n'abavandimwe iyo urebye kanyengera ubona ari iki gikomeye yifuza mu buzima adafite
ubyifuzo bye n'ibyo ajya aganira kuri ibyo kumubabaza cyane mu buzima ni uko ari batazi nko igihe kimwe ntibe uko umwaka hari nko muri 2009 cyangwa se 2008 wenda gushyira nibwo yagaragaje amarangamutima ye yuko yashaka kumenya neza ihumura ndetse ngewe ubwanjye tugana yaje kuba ko nshakisha ubundi buryo bw'uko twareba ko yabona umuryango ariko ntibyemera ndibuka ko urwandiko rumwe nanditse n'umunyamabanga nshingwabikorwa yandikira urukiko ngo turebe ko yagira uburenganzira mu muryango yaje asanga yanyandikiye avuga ngo ntitwamenya niba uwo mwana ari imfubyi cyangwa atari yo icyo kigo cy'abaturage ibyo na cyo cyaramukomerekaga kumva iryo jambo ko yatoraga ibyo yifuza mu buzima mu bigaragara ni ukuba yamenya neza inkomoko ye y'amaraso atari inkomoko y'aho abarizwa inkomoko y'amaraso
nk'umuntu ukomoka muri ako gace nta mateka y'aho mu nkoto za Kinyambi waba uzi ntayo wumvise yadufasha mu gushakisha no gufasha bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya kuba yenda hagira uwavuga ati uyu mwana n'uwanjye wasigaye hariya mu nkoto za Kinyambi hari amakuru yaho waba waragerageje kwegeranya muri iyi myaka yose ishize
ahangaha nko ku mezi atandatu ashize nibwo nabonye agafoto k'umubyeyi umwe kuri watsapu witwa Nyanza Gatina watangaga amakuru y'umwana yabuze 94 akavuga ko ari umwana w'umuhungu yatanga ibimenyetso bimwe na bimwe ugasanga bishoboka ko guhunga bifite yavugaga nk'inkovu yari afite mu gihori hori ariko yafata afite inkovu yari inkovu y'amaraso rero tuvugana ntabwo iyo nkovu nayitaye kuko igihe cyo muri 1994 nari umwana w'imyaka 15 cyane ko yakiseumuntu yabyitaho ariko aho abivugiye mbajije uwo muhungu amubwira ko ako gakovu agafite ariko sinigeze nkabona kiza kuko nyampura aho yavuga yakuwe umwana yari afite inkovu ifite n'amaraso ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo ni we muntu wagaragaje ko akeka ko uwo mwana yaba yari abatwara agerageje kumubaza binyuze mu nzira nyinshi icyuko yasohaga mu nkoko za Kinyambi kandi wavuga ko yari yarahungiye aho bita Kicukiro aho impunzi zimwe z'abatutsi barokotse jenoside za ruguru atubwira ko yari ahetswe na nyina wabo kandi nyambura ubwo akabavuka mu ngozi waje guteka ko ahari uwo mwana wari umuhetse nyina wabo yaba yarerekeye mu bice by'iwabo bamaze gutandaza kandi yaiiro ia noneho yagira iwabo wendaga ko n'uwo mukobwa cyangwa se uwo wari umuhetse ndumva hari yitaroranse niba nsingeke bavuga ko nawe batamenyirenge ubwo rero turabasha kubihutira ngo niba koko uwo mwana ari uwabo cyangwa atari uwabo icyo igikuru ni uko atapfuye kubona ariko icyo ni cyo kintu kidushimisha kurutaho ariko ubundi amakuru dufite yaba aruta ayandi yose twagiye kugira amafoto twatanze kugira kuri peyiseri akabura umuryango ayo niyo makuru niza yashoboraga kuba yagira uko afata kuruta andi yose ariko nayo nta bimenyetso bifatika kubitubwira kandi niba byanjye
umudamu uvuga ko ashobora kuba ari umwana we muravugana mugirana ibiganiro byo kugira ngo murebere hamwe uko mwamenya niba ari we koko
uretse kuba naba narabonye itangazo yishyize mu muryango umwe bita kuri ibyo bintu by'ubukwe izina ubundi akavugana na Kanyungira ariko ugerageza gushaka kukinjiramo cyane n'umukobwa we ku rwanjye ruhande tuvugane ntabwo njye ubwanjye turavugana ahubwo yavuganye na Kanyungira ariko amafoto barayanyeretse n'amafoto barayanyoherereje n'amafoto y'umuryango uriho n'amakuru amwe n'amwe n'imibare ariko ko Kanyungira urumva amaze kuba umusore nubwo ntamenye imyaka afite ariko urumva ko nawe n'umunyamakana afite amezi cyangwa se umwaka n'ikindi gice gifite amenyo abiri ubu amaze kuba umusore w'imyaka irenga 20 n'indi myinshi urumva n'igice uyu munsi wa none arabyikurikiranira cyakora uwo mukobwa umubyeyi nyambura we yaraduhamagaye ariko avugana na madamu nk'uko namwe mwabanje kuba ariwe muvugane umuha amakuru ariko hagataho numva amakuru nabaha ni amakuru y'uko nanjye nanganaga muri iyo myaka umuntu w'imyaka 15 atandukanye n'imyaka 20 nari umwana
Cyubahiro Jean Pierre ndagushimye cyane kubafasha akanya kugira ngo usangize agasaro kaburaga ku bibi by'Amerika amakuru ya Stanislas Kanyungira ndizera yuko azabona umuryango we bidatinze kubera abantu benshi bari bwumve y'amakuru utanze ugire umunsi mwiza Cyubahiro
yego murakoze cyane kandi namwe mugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi mwana wakuze atagira ababyeyi ni Jean Marie Shumbushu watuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kayenzi umudugudu wa Cugaro yavutse imyaka 1992 afite imyaka 2 yahunganye n'ababyeyi agiye Bukavu ageze ku myaka 4 yaburanye n'ababyeyi akirwa mu kigo cy'imfubyi yari afite mukuru we ushobora kuba yarajyanywe mu Buhinde dore inkuru yashumbuje
inkuru njye kubabwira nanjye umubyeyi wandeze niwe wayimbwiye nanjye icyo gihe nari nyiri umwana mbimenye vuba ubwo muri 2011 nicyo gihe namenye ko n'ababyeyi nari mfite
umubyeyi wakureze niho yakubwiye uwo uri we
ubundi
yakubwiye ngo iki
yarambwiye ko yandeze ko yamvanye mu nkambi yanuza yari ya Bukavu abaga ngambi ebyi ngandu ya Nyangezi Nyangezi ya kabiri niyo mfatiye ari umukecuru nyine mama w'umubyeyi wamfashe wandeze niwe wanyadabuwanyadabuadopte umubyeyi yitwaga nyirabakungu Margarita cyangwa Irigarita then amereza umubyeyi wandeze n'ubu ngubu tukiri kumwe.
None se mama wawe we yitwaga nde? Yakubwiye amazina ye?
Mama wanjye ntago yambye amazina ye, ntago yambye amazina ye. Na papa wanjye nawe nuko nguko, papa we ubanza asiga mu Rwanda.
Wavutse 1992, muri 1994 ababyeyi bawe barahunga, sinzi niba barahunze bose cyangwa harahunze umwe. Hari icyo wamenye waba waramye nimba warajyanye n'ababyeyi bawe bombi cyangwa warajyanye n'umwe? Uwo mugira neza uwo mugira banga wakureze yigeze kubwira aho ababyeyi bawe babaherereye?
Umubyeyi wandeze nawe mama we ni wamumaye, mama w'umubyeyi wandeze niwafashe mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri. Kuno bamubwiye nawe bamubwiye ko bamfashe kuri mama wanjye, wa mama wanjye yari afite ikibazo cy'uburwayi nawe na mbaraga rafi, ubwo bajyana mukuru wanjye nanjye uwo mubyeyi witwa Nyirabakungu Irigarita nanjye aramfata ajya ambereza umwana we, umwana arambera.
Mukuru wawe we yagiye hehe?
Bamubwiye ko yagiye mu Buhinde.
Yagiye mu Buhinde yitwaga nde?
Angari na makuru tuafite na jituzi.
None se ninde wakubwiye ko yagiye mu Buhinde?
Umuntu wambwiye ko yagiye mu Buhinde ni umubyeyi nyine wandeze, nawe baramubwiye ko ashobora ko yagiye mu Buhinde, bagira neza baramufashe bamujyana mu Buhinde.
Ariko nta zina yaguhaye, ntabwo uzi uko yitwaga?
Nta zina bamaye, usambye wenda ngo kubera ko bandikaga abantu wenda mushaka kudufasha mukatirebera ko bigeze ari imyirondoro bafashe.
Bakujyana mu kigo cy'imfubyi cy'i Bukavu, nta zina batanze? Iri zina rya shumbusho ryavuye hehe? Ninde wari guhaye?
Umubyeyi yitwaga Nyirabakungu Irigarita niwe wambwiye ko njye nitwaga Shumbusho Jamal.
Ababyeyi bawe bakubyaye nibo baguhaye iryo zina rya Shumbusho Jean Marie?
Yego.
Bakaba bose se bombi baritabye Imana bari muri Congo, cyangwa papa wawe yasigaye mu Rwanda mama wawe abari ujya muri Congo?
Kuntu twaki kuntu nge amakuru mfite.
Yego.
Kumva mu nkambi ya Nyangezi nawe ndi kumwe na mama gusa, papa we ntabwo tuziyo yasiga, nimba asiga mu Rwanda ndetse nimba agiye.
Bivuge ko mama wawe yabahunganye mwembi muri babiri, we na mukuru wawe?
Yego.
Wari muto yabirumvikana? Hari ugeze akubwira imyaka mukuru wawe yari afite icyo gihe?
Oya, n'imyaka yanjye ni estimasiyo, ntago iri precise.
Nta hantu handitse iri, ni barakurebye gusa baragereranye?
Yego.
None se uwo mubyeyi muhamagare mu izina rye Nyirabakungu yigeze, ndavuga umubyeyi wakureze, muganira umaze guca akenge, nta nibwo wigeze wumva agira icyo avuga ku hantu ushobora kuba ukomoka mu Rwanda?
Kubera ko bafate mu nkambi ya Nyangezi, kubera ko dushobora kuba tubaturukira hafi ya Bukavu, bira bice bya hafi ya Bukavu gusa, nawe nta precision afite, ariko ari kumva ko ari bira bice kubera ko twahungiye hariya.
Nta bandi baturutse kure bari izo za Nyangezi?
Birashoboka gusa na umubyeyi wanjye turi kumwe niwe wampaye igitekerezo ati gira kuraje ushakishe ababyeyi. Yambwiye ati nimumucyane amakuru na mwavugana nta kibazo.
Ushobora kumumpatu ukavugana? Nduva hari byinshi yasobanurira. uwo mubyeyi wareze Shumbusho n'ubu bakaba bakibana n'ubwo bwose Shumbusho ari inyamataho yagiye gushaka kazi uwo mubyeyi ari Kigali yitwa Nagize Maria Rosette n'umukobwa wa nyirabazungu Margarita Hildegard naramushatse ndamubona ngira ngo nuzuze amakuru yamfasha gushaka inkomoko ya Shumbusho
kaburanga
kaboneke shaka zeka yikumigi umigi rwuzure ni Venuste
Nshimiyimana muvugana
ego ndo umunyamakuru ku ijwi rya Amerika nkuri ikiganiro kitwa Gasaro Kaburaga
ego
nagira ngo mbanze ngushime nk'umubyeyi wareze umwana witwa Shumbusho Jean Marie niwe wampaye nimero yanyu
ego
ambwira ineza mwamugiriye ku mwamukujije ubu yabaye umugabo afite abana rubatse ariko akomeje kwibaza aho akomoka nyirizina yambwiye ku mwamubwiye amakuru yose akeneye kumenya nk'umwana nabyo mbibashimire haba ababyeyi bamwe batabikora mwagize neza kumubwira uwariwe nuko mwashoboye kumubona kugira ngo mumurebe nari mpamagaye ngira ngo mbabaze niba mwafasha ku tubazo tumwe ntashoboye gusobanukirwa cyangwa se ngifiteho amatsiko uriya mwana mwigeze mumenya ahantu ashobora kuba akomoka mu Rwanda
oya ntabwo nabimenye kuko umuntu wamufashe impamvu mbyara
yego
bari mu nkambi y'Inyangezi hanyuma ambwira ko yamukuye twaruje bavuye Bukavu za bashaka abantu bafata abana bakabarira mu miryango bandika mama rero amazina ye bagenda bazana abo bana ngo bari abana babiri ari Shumbusho Jean Marie ari we mwana yamwe Marezi hari ngo na mukuru wewe ngo bamujyanye niba ari mu Buhinde abamujyanye ntabwo tubazi ngo babake muri SOS Bukavu ikigo cy'imfubyi Bukavu niho abo bakuru baruje baje basuruka baza nyine aho ngaho Inyangezi akari gushaka abantu bafata abana nuko twabimenye bamukuye mu kigo cy'Bukavu cy'imfubyi bamujya mu nkambi ya Nyangezi ya kabiri uwo mubyeyi manje nyabakuru Margarita cyangwa Hildegarde niwe wamwakiriye noneho nge kuba bari bari mu nzuge nabaga muri Congo n'ubundi abona n'uyu mwana reka mujyane nge kumurira mbese kubera ko bari bari kugenda bahunga agiye nayo ijujyana ari we narashatse muri Congo nibwo rero najyana ku mwana mujyana yamurera kugeza n'ubwo twagarutse mu Rwanda nitugeze mu Rwanda noneho njyane kuzabamenya ahasubira ntabwo tuhazi nta makuru na gato yandikiye nuko ari kumwe niko bari abana babiri ngo bari abahungu babiri umwe akaba ariwe najyanye undi akaba ariwe ngo niba ari mu Buhinde yagiye ntabwo tuzi neza aho yagiye akabukurikiza amakuru ashaka kuyobora ni mu Buhinde
izina rye ntabwo murizi
kuri ntabwo tuzi ariko uwo yagiye ni umukuru w'umukuru mutoya niwe Shumbusho Jean Marie
ntabwo ubigize ukeranya ngo uvuge uti uyu mwana ashobora kuba yenda akomoka i Kamembe ashobora kuba akomoka Sibutare ashobora kuba akomoka
oya njye ukiza kubera ko ari umwana mutoya naramubaza ese Jamari iwanyu wavuye he wabwambwira Ibutare wabwambwira Cyangwa ntabwo ibyari rero kino wazize kugira ngo ube kubutera agahinda abonye kubaza wenda akambwira Cyangwa akambwira Butare umuhira mbese ndimenye byari kumbire byari ndavuga nk'uko namurejeje
biraruhije no kumenya imyaka ye yari afite ese ubundi umufata wabonaga yari afite nk'imyaka ingahe
mbega nkasanga icyo gihe yaba yari nk'uwabuze gutsinda kabiri kuko ndetse wabonaga ko narakitse nk'utsinda kabiri nagereranyije n'abandi bana bari aho ngaho nkabona ari nk'utsinda kabiri
urumva umwana w'imyaka itatu yashoboraga kuvuga utugambo duke wamubaza ahakomoka akakubwira Butare
ntabwo yakundaga kuvuga cyane niyo mwambwiraga tugere mu Rwanda kandi ati wowe yewe yatuma mu Rwanda mukamubwira
ari Butare ari na Cyangugu izina ryamuzagamo kenshi iyo amubazaga ni irihe muri ayo nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ijwi rya Amerika nagutelefonye nta guteguje ari kuranyakira ndabigushimiye
Agasaro Kaburaga
nabibabwiye tugitangira ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira hanini abana bakuze badafite ababyeyi bombi cyangwa se umwe muri bo bakora n'intimba yo kutamenya aho bavuka uwitwa Jean-Claude Chishidange atuye i Kigali ariko yakuriye i Nyamagabe yavukiye muri Zaire mu mujyi wa Bukavu ariko arererwa mu Rwanda magingo ayafite imyaka 32 buri munsi abashaka gusubira ku ivuko kimwe n'abandi benshi niba ku ijwi rya Amerika i Kigali yari afite ubutumwa ashaka kugeza ku gasaro kaburaga
ni amahoro nabashakiraga namaze kubona ko hari igikorwa mujya mukora cyo guhuza abantu na famiye yabo bamwe baba baragiye bakotera bakaburana nanjye naje kugira ikibazo cyo kuba tuvuka muri Congo data ni umukongomani mama ni umunyarwanda noneho mama nyuma yuko data yapfuye yasuzanye mu Rwanda ubwo dukurira mu Rwanda ubuzima bwacu bwose ntabwo tugeze tuhamenya nawe twamubaza akatubwira ko atahibuka nicyo cyari cyatumye mbahamagara mboherereje ubutumwa nifuza ko nkuko nabonye mubikorera abandi nanjye ko ari ibishoboka mwafasha mukankorera ubuvugizi noneho nkabasha kubona ababyeyi banjye
none se mama wawe muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
mama wawe turi kumwe mu Rwanda ariko atubwira ko nta kintu cyaho yibuka guta na nuko tubwira ngo hari muri aka gace hari ahanaha mbese natwe ni ukumva ngo utwo duce gusa nta bundi buryo ki tubasha kuba twamenya ngo ni mwiza
ukumbwiye ko papa wawe yitabye Imana urashaka umuryango we wasigaye
kugira ngo nanjye menye iwacu ku ivuko nyirizina kuko turi mu Rwanda turi babiri njye na mushiki wanjye
none mu byo mama wawe yakubwiye ko mukomoka mu kahe gace ka Zaire
yambwiye ko ari mu bwoko bwa mu bwami bwa Ngweshi ariko noneho agace kwari bari batuyemo akaba ari muri Kadutu mu gakarite ka Mudaka hafi y'isoko ngo iyo waba uri ku isoko rya Mudaka warebaga epfo ahantu bari batuye mukaba wabasha kubona inzu aho ngaho nayo makuru dufite
Jean Claude utuye hehe mu Rwanda
mu Rwanda ngiye ubu mbi Kigali ariko aho kwakuriye kwa mama kwivuko ni mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro
ndimo ndakumva ndimo ndashaka kugufasha uvuze Kadutu uvuga Ngweshe uvuga Mudaka ndahareba ndahabona wari wagira Bukavu
uya ntabwo ndahagiranye ntabwo ndigira mbasha kuva mu Rwanda hombe naperekezayo
ufite imyaka 30 ingahe ubu
n'ibiri
imyaka 32 uri umugabo ushobora kuzashaka impapuro ziguhesha uburenganzira bwo kwinjira
ndazifite izo narazishatse izo narazishatse mu perese pasi
ufite iyo rese pasi rero ukazamuka ukanyura ku mupaka wa Rusizi nta minota 30 ihari noneho nugera Kadutu uzamuka usa n'ugana za Nyangezi uzabona aho isoko riri uzahagarara aho ngaho ubaze uti mbese hari umuntu witwa kanaka na kanaka mama wawe nta yandi makuru yaguhaye y'umuntu ushobora kumuvuza indi mwe na papa wawe
oya ntayo we gutambwira ko nyuma yuko mu gupfa ko ha data nta kundi kongera kwerekezayo kuko nta buzima yari afite ntawe ari kumufasha muri abo bandi ba famiye babaga bigereye mu byabo noneho afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ajye kwivuka kuko ariho azabasha kubona uko aturereza
ni ukuvuga yuko ikintu usigaranye ni izina rya so kubuze ko yitwa Masumbuko Gaston
nicyo kintu cyonyine usigaranye nta kindi no kuba numva ngo ni sogokuru yitwa Daniel agutabara gusa hanyuma nyogokuru akitwa mba mbaye nk'umwibagirwamo gatoya
yitwa Mukandori reka mukwibutse
yitwa Mukandori
Mariane
ubwo na ndetse Mariana ni ndetse ni ibyo ngibyo ni nari makuru gusa nsenayani nabandi kumwe na mushiki wanjye rero nawe uri mu Rwanda ni we mukuru nawe yarashatse nawe urumva arahangayitse ariko arabaje kubera ko ari wowe mugabo gerageza basi urebe ko hari ikintu wakora turebe ko twamenya kwizuba.
Ndahamya yuko abumva ijwi ry'Amerika yumvikanira cyane kuri FM no ku maradiyo ahitisha ibiganiro byacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, batuye Bukavu, batuye Kadutu, baturiye Mudaka, nibumva kino kiganiro bakaba bibuka umubyeyi Mukandori Mariana, bakaba bibuka Hera Gutabara, ndetse bakaba nibuka Masumbuko Gaston umwana we Kishibanje ufite n'izina bimeze nk'ibyo mu muryango w'abashi. Abashi rero baturiye aho ngaho bazakumenya, bazamenya yuko umwana wabo ubwo bazatubwira, hanyuma tube twaguhuza nabo. Hari ikindi wumva ushaka kuvuga? Usigaranye amasegonda 30, hari ikindi wumva utambwiye?
Icyo numva njye nakongeraho ni ugushimira ijwi ry'Amerika byimazeyo kuko akazi rikora karenza ko twe twakabaye kumva nk'abana b'abantu, ndetse ni ukurishimira no gusabira umugisha abanyamakuru bayo kuko akazi rikora rwose n'ubwitange Imana igibaho umugisha.
Urakoze cyane, ndagushimiye. Nawe ukomere, amasengesho yawe Imana iyumve.
Yego, murakoze.
Abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo baravuka bakura ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho bibaza impamvu bavukiye kugendaho impaka aho gukundwa bisesuye. Nadine Ingabire atuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri yatubwiye ko amaze igihe, amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi ry'Amerika.
Nshimiyimana ko mubaye mumpamagaye, maze igihe kinini cyane hafi imyaka 43 bashakisha narabavuze ngo mumfashe.
Imyaka 43 ushaka ijwi ry'Amerika uraribuze? Wadushakiraga iki se mukobwa?
Ndagira ngo nange mumfashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa nde n'akahe?
Agasaro kanjye rero gafite ibintu byinshi nabimenye nanjye Jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi.
Yego.
Nyuma ya Jenoside rero bambwira ko mfite papa, bambwira n'izina rimwe simuzi, bambaye izina ryitwa Veneragosta.
Bakubwiye ko yakoraga iki?
Bambwiye ko ngo yakoraga muri Vesel imbere ya Jenoside, hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'Abafaransa, urumva ntabwo ari mama ko bambyaye hanze.
Yego.
Hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri Ecoberge i Kigali mbere ya Jenoside, ariko yitwaga Alice, bari batuye ku Gitega. Hanyuma Jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi, hanyuma umuntu w'amamakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye, yaje kutumbwira ngo bashobora kuza barapfuye i Burundi bakaba bajujuririye muri Canada cyangwa mu Bufaransa, kunabo ntabwo abizi. Nimusubiyeyo banyereka ahantu bari basuye, usanga barahagurishije n'umudokteri n'umuntu ushobora kuvuga izina rye kubera umutekano, hanyuma amakuru ntibashe kumenya ntayongwayo gusa.
None se ubu waguze aho bari batuye ntiyashoboye kuguha amazina yose ya papa wawe?
Ntabwo nabashije kubonana na we, ni umuntu mukuru ntabasha kugeraho. Abantu nagezeho nageraga yo ngasanga bagiye kukazi buri gihe buri gihe, nyuma baza kumbwira ngo baguze kuri procuration, mubonye rimwe arambwira ngo ntabwo yibuka ahantu dukeneye zishize, ngo yayihaguze kera niba ni muri 2009.
None se mama wawe, papa wawe ntawufite na mama wawe ntawufite?
Yego, ariko mama yose muri Jenoside nakundaga kumubaza maze kubimenya aho kugira ngo ngire akabiha gusa.
Ntabwo yashoboye gutobora ngo akubwire izina rya papa wakubyaye?
Naramubazaga akamera nk'ugize toma. Jenoside ibaye rero arapfanye niho nyoberwa ikemura.
Iyi myaka yose irashize ari 27, ubuze mama wawe ariko ushakisha na papa wawe waramubuze? Nta wundi muntu mu baturanyi wigeze akubwira ati papa wawe ndamuzi ndabona musa ngo agufashe akurangire?
Oya, ntabwo nabashije kumenya abaturanyi kuko ngo naravutse turahima tujya gutura ahandi hantu. Ubwo rero natangiye kubimenya ndi mukuru ntazi abaturanyi babo, ngiye kuhabaza nyine nibwo nasanze ngo barahagurishije. nyuma ejo ariko ikirebye nibwo nabashije kusa n'uhumuka maze gukira ibintu byanjye nakoreye ntangira kujya kubaza, ariko ntabwo bambwiye.
Wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye izina ry'uwo nakwita Mukaso wakoraga muri ambasade y'Abafaransa?
Nawe bambwiye izina rimwe ngo yitwaga Veneranda, ariko irindi ntabwo mbizi. Urumva ngo ikindi nabasha kumenya bose ni ubwenegihugu bw'Uburundi.
Umugore yitwaga Veneranda n'umugabo yitwa Veneran,
ariko amazina yabo yandi ntabwo nyine kubabaza ku gitega hari hafi n'ubwo muryango hafi ngo nawe na komisiyo ya telekomu ya yindi aho amabisi yabo.
Uwo mwana wakubwiye ko ashobora kuba yariganye n'umwana wabo cyangwa se barakinanye cyangwa se yari amuzi uwo mwana wabo Alisa, wakubwiye amakuru ye, nta kindi yakurengerejeho cyari gutuma ushobora kumenya izina rindi rya papa wawe?
Oya, n'umuntu nawe wavukaga i Burundi bari baturanye, hanyuma aza gupfa. Nyuma y'iyo mfite rero ngiye kumenya kujya mu maze amakuru neza kumva kugira ngo nanabyandike nibura bikuzure inzima nsanga yarapfuye hafi aho ngaho ku gitega hafi n'umurenge aho uri.
Nadine, kuba ushaka papa wawe ukabwirwa ko ashobora kuba ari mu Bufaransa cyangwa se ari muri Canada, ni ibihugu bigendwa bigerwaho, nta muntu utuye muri ibyo bihugu byombi wigeza kugirira impuhwe ngo agufashe ngo akubwire ati nzi aho bari?
Oya, n'abatuziranye ku buryo nanabasaba, kandi noneho nta n'abantu nzi ngo mbe nagiye ndakomba sari kimwe nagerageje nari nagiye kuri gesiteri barambwira ngo ibintu byo muri imbere ya jenoside ntabwo babimenye, nsanga nta n'umuntu uhakoye imbere ya jenoside. hanyuma ndavuga se nanjye nzabigura, kandi ikindi cyateye gituma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye, hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba ry'ikizere ngiye gushingiza. ikindi ndagira mbabwire ko mbakunda, ikindi ndagira mbamenyeshe ko ndi umwe mu mitungo yabo, ntibazagire ngo ntankeneye ubutunzi. Kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva. Icyo ngicyo nagira mbakunda.
Nzagupfunikira, komera. Nadine, ndakumva. Ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite?
Muri jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntacyo bazi naho twatumba kandi ntabwo babizi. Ubwo rero imyaka ibaye imbere ndabizi ko ndamubona nk'ushinja imana niyo izamfasha hamwe n'imana. Murakoze.
Komera Nadine, tuzagufasha ibyo dushobora, kandi ndizera yuko papa wawe aho ari ahariho hose, haba muri Canada haba mu Faransa, azumva ayo marira yawe, amarira y'urukundo, akaza gusanga akumva ko yakubyaye kandi ko ukeneye umubyeyi nkawe.
hanyuma muramutse mumenye namubwira ngo ni yambere niho mama avukaga hanyuma itungo ryo ari ikirere ntabwo amazi sinzi ntabwo sinzi ikigari
ibyo ari byo byose azakumenya. Nta bantu babiri bitwa ba Venera bakoraga muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda mbere ya jenoside bariho, hariho umwe uwo nguwo tuzamubona. Nta bantu babiri bitwa Veneranda bakoraga muri ambasade y'Ubufaransa mbere ya jenoside babagaho, uwo Veneranda nawe tuzamubona. Hari abanyarwanda benshi ku isi yose ndetse n'abarundi kandi baba biteguye guhoza abana nkawe bafite agahinda bazadufasha kugira ngo abo babyeyi tubagereho vuba hanyuma tugufashe kwishima uzabone n'akanya nko kubivuga ko kubambika ikamba ubahekere uhekere u Rwanda n'Imana nagiye ndagukomeza kwihanganisha komera mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga muri uka umwana witwa Nigena Purugiye wavutse mu mwaka w'1994 yari mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize agasaro kaburaga umubyeyi we woyita se icyo gihe yari umuvugabutumwa muri kiliziya y'aba presbiteriani ubu ashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika dore inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo arahera ku mpamvu ituma ashakisha papa we
n'agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahinda gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntago uramubona kandi ariho ni iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntabwo namenya impamvu kuko abantu bafite aderese ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese yenda hari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama aderese ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite bo nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda baka aderese zabo bazimenye mbura ukundi kuntu mbigemo numvise rero ikiganiro cyanyu gasaro kaburaga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka aderese zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero gushyikira kubona indi mikoko kongera gushaka amakonekisiyo abashakisha
wamenya se igihugu icyo ari cyo cyose papa wawe yaba arimo
igihugu arimo narabajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye ngo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga muri Congo maze guhunga muri Congo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ari wo uwo nguwo bari kumwe na nawe nguwo
mama wawe yari umukozi wa pasiteri
ku Kibuye muri mu ba presbiteriyeni
muri eglise presbiteriyeni ku Kibuye uwo mupasiteri witwaga nde
bamwitaga Maniriho Vena
uwo Nigena avuga ko ari papa we naramushakishije menya aho aherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika mbona na telefone ye ndamuhamagara ariko ntiyayifata mpitamo kumwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp mbona ko yabubonye ariko ntiyabusubiza nahisemo kumwandikira ubwo butumwa murabusomerwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
Bwana Maniriho Vena ndizera neza ko ubutumwa bwaje gusangura amahoro nitwa Venuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'Amerika hamwe no kuvuga amakuru nkora ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga cyumvikana ku isi yose tubifashijwemo n'ikoranabuhanga ni muri urwo rwego umwana w'umuhungu ubu ni umugabo uvuga ko ari uwawe yatwiyambaje yitwa Nigena Purdue nkoresheje ikiganiro twagiranye cyatambutse kuri radiyo kimaze gutambuka nibwo abakunzi bacu bacyumvise baraduhamagara batubwira ko utuye muri Amerika muri leta ya Connecticut inshuti n'abavandimwe mwabanye mwaganiriye bakuzi neza mwabanye mu Rwanda mwabanye muri Zaire bamaze kumva ibyo Nigena Purdue avuga baduhaye nimero yawe batubwira bati ibyo umwana avuga bihuye n'ibyo dusanzwe tuzi Venaman iriho yatubwiye. Uwo niwe papa we rwose. Nkoherereje ubutumwa nzi neza ko ubona ukabwumva. Numara kumva ikiganiro uzampamagare tuganire twumvikane ku buryo twakoresha kugira ngo mbahuze. Ni ukuvuga ko ari umwana wawe. Ubu ni umugabo afite umugore ndetse n'umwana. Yampaye iyi foto agira ati uzayimpere data amenye ko afite umwuzukuru. Ndayohereje. Kubyara ukuzukuruza ni amahirwe ababyeyi benshi bifuza. Mwoherereje ifoto ya Nigena kimwe n'iya mama we. Uzamwitegereze nusanga ari uwawe umuhe ibyo byishimo akeneye amenye se wamubyaye. Venuste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Mu gihe nari ntegereje kumaniriho Vena tuvugana, nashakiye no mu muryango we mu Rwanda, mvugana na Louise Nikuze. Ni murumuna w'umugore wa Vena Maniriho, atuye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, akagari ka Bubazi, umudugudu wa Kabuga. N'umwarimu kazi mu kigo cy'amashuri cy'i Rubengera. Naramuhamagaye mukurikire neza ikiganiro muramenya nibazi niyigenda cyangwa se nibatamuzi. Hello Louise.
Ego.
Amakuru yanyu Louise.
Neza.
Nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Nari ngutelefonye ngushakaho ubufasha. Hari umwana witwa Nigena Paul Dieu, twaravuganye ambwira yuko umuvandimwe wawe mukuru wawe yashakanye n'uwo yita se uri Yamaniriho Venane. Nagira ngo rero rwose ngusabe kumfasha niba wa yenda wampuza na mukuru wawe kugira ngo nabampuze na Venane tuganire mubaze niba koko uri ya mwana amuzi. Ari cyo wamfasha
none se nabibwirwa n'iki kuri we genda rinzu ngo nguko koko
uyu yagenda agira ngo mpe nimero yenda mbe na muhamagara nzamubaze
ashingiye kenga n'icyo uwo mwana ari kubwiye.
Uwo mwana yabimbwiye mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika. Ujya wumva ijwi rya Amerika?
Ntabwo ari kenshi kubera akazi nkora ntabwo kanyemerera cyangwa ngo numve amakuru.
Birumvikana. Hashize ibyumweru bibiri abitubwiye. Ubundi uyu mwana Maniriho uramuzi wowe?
Ntabwo muzi, njya mbyumva
gusa. Ujya wumva avuga yuko muramu wawe ari wese?
Ntabwo mbizi njye, ubwo se nabibwirwa n'ikirere Roma?
Oya ntabwo wabimenya ariko wumva umwana agenda abivuga.
Nge ntabyo nzi, nta sindizi niba rese na taresi ntabwo mbizi taresi.
None wampuza nawe wampa nimero ya muramu wawe nkaba namuhamagara nkamwibariza?
Hashize ibyumweru bibiri aribyo mwana abikubwiye?
Yego.
Ubwo nanjye biramfasha indi minsi yo kubitekerezaho. Murakoze.
Telefone ayivanyeho yihuta adasezeye Nigena. Amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se, akavuga ko abayazi bayamwima. Nakomeje ubushakashatsi nahawe amakuru ko Maniriho Vena atuye koko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Connecticut. Birumvikana ko ari igihugu kinini. Namenye n'umujyi aherereyemo, atuye mu mujyi wa Niantic. Ubwo umwana we amenye aho aherereye, nawe akaba amenye ko umwana we amushaka, n'intera ikomeye.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga. Joseline Mukandayisenga utuye mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo, mu kagari ka Mubuga, mu mudugudu wa Mapfundo. Amaze imyaka 27 ashakisha nyina wabo Mukandekezi Yosefa, bakundaga kwita Mukasine, kari akazina ke k'akabyiniriro. Yaje ku ijwi ry'Amerika atangira atubwira icyatumye ashaka mwanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Cyatumye nza kugashaka, hari murumuna wa mama wabuze 94 witwa Mukandekezi Yosefa. Akaba yarabuze nyina atandukanye n'ababyeyi we, yagiye ahunga aba kwa mukuru w'i Kigali. Kwa mukuru we hari kwa Fontina Mukanagara. ahageze yahise ahava ajya gukorera amafaranga kundi muntu wari utuye mu Ruhengeri ariko yabaga I Kigali arangije Jenoside ibaye nyine ahita ahunga ajyana n'uwo mugore bajya mu Ruhengeri ariko nta andi makuru ye twigeze twongera kumenya naho hari umuntu ugeze kutubwira yuko yigeze kumubona ahantu bita muri Congo muri Mugunga kunza ya Mugunga ngahetse umwana aho ngahe Mugunga
ubwo hari mu wuhe mwaka
ntabwo ngize nsobanukirwa kuko nanjye ntabwo muzi ko namushaka ntamuzi nuko gusa numvishe kwa mukecuru nibwo kwa mama we bavuga ngo hari umwana wabuze nkurikije ngiye numva amakuru nyumva ko nyine yagiye abura ntabwo njye muzi pe
ntabwo muzi ubwo se mupanike
ni murumuna ubwo ni mama wacu yagiye afite imyaka ngo 17, 16, 17 kuko ngo yari ari hafi gufata indangamuntu
uretse ayo makuru mwahawe n'umuntu wamubonye mu nkambi ya Mugunga nta wundi muntu muri imyaka yose ishize wigeze abaha kanunuke ngo ababwire ko hari ahandi yamurabutswe
nta yandi makuru pe ko bigeze no kwandikira bari abashakisha nyine abantu Croix Rouge bagiye kumushakayo ngo baramubura barongera babagarura urupapuro baramubuze
igitekerezo cyo kongera kumushakisha cyabaje mu gite
nari nafunguye radiyo nyine numva hari ikiganiro kuri radiyo ijwi rya Amerika nyine ndanifuza nyine kubavugisha nyine nakomeje gushakisha kuri Facebook ngo ndebe ko nababona nyine bakandangira nyine ko natega amatwi radiyo ibintu nk'ibyo mbona nyine umuntu nyine uko nibakora usimbizi gusa yambwiye ko yashobora kumpuza namwe
Yosefa Mukandekezi niba kiriho aho ari hose niba kumva muri kano kanya Joseline Mukandayisenga ni iki wifuza kumubwira n'ayahe makuru mufitiye y'u Rwanda
namubwira gatahe ko tumukunda kandi tumukumbuye ababyeyi baramushaka mu Rwanda ni amahoro
Joseline ndizera yuko mama wanyu kumva kandi aho ari hose akaba ashobora kuba yumva ijwi rya Amerika n'uwamumenya akaba yamumenyesha yuko mumukumbuye mumushaka nongere ngushimire umuhate n'urukundo ngushimire n'ikizere ufitiye ijwi rya Amerika ko yagufasha muri uwo mugambi mwiza ufite wo kubona Josepha Mukandekezi ugira amahoro
yego murakoze namwe
mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 bari batuye igitarama muri komini ya Mushubati muri sekitari ya Mubeherwa yarerewe kwa Nyirashenge witwa Nyirabajyambere Gatarina mama we yitwa Nyiraburere Maria papa we akitwa Ruhigira Yosefu abo bavukana ni mu Kagatare Yosefina mu Kantagara Rufonsina Nyirabaziga Sorina Rugigana Jean Baptiste na Ndolimana Emmanuel ayo mazina yose nyatanze nizera ko Mukandekezi Yosefa bakundaga kwita Mukasine azayumva akayamenya ni hano dusoreje ikiganiro agasaro ka buraga twari twabateguriye kuri uyu munsi muri benshi muri n'abanda b'impfubyi niba hari akanunu muziki inkomoko yabo mujye mubabwira bibafasha kwiyubaka abaduhamagaye muri mu Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukaduha amakuru yabo dushakisha mwese abatera inkunga ikiganiro agasaro ka buraga muduha amakuru asa imitima mbashimiye urukundo mbifurije amahoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.